eyes are come miles. My study on this one. Oh na na, yeah. Musalabani, yote yalisha. Musalabani, karivare. Musalabani, yote yalisha. Musalabani, karivare. Musalabani, yote yalisha. Musalabani, karivare. Musalabani, yote yalisha. Musalabani, aliniinua. Nunua. Damu yake aliniunua, nunua, aliniunua na damu yake. Wade kulichifabi kakulibu binabi wakateba ni mafabi. Ukachinaga chifabi vibia febirai wade kwa kula chifubi. Sio kwa mali, nimi Somali, nimi Somali. On the cross, on the cross. By the blood, by the blood. Ningeliwa na mamba, sasa niko chini ya mwamba. For what you did, I remember. January to December. Aliniunua, nunua. Aliniunua na damu yake. Aliniunua, nunua, aliniunua na damu yake. Ngahesaga na chibala nikuwayo, awayo mwana wewe. Na uli umu fujirisa, fujirisa, na walu mwana wewe. On the cross when he died it, for he paid it, when he did it, yeah. On the cross when he died it, for he paid it, when he did it. Ningaliwa na mamba, sasa niko chini ya mwamba. For what you did, I remember. January to December. Aliniunua, nunua, aliniunua na damu.